Jawinyo nae kidieny mar twak e chedo mar gari mokinyi kokale nyakalondo mar Mayienga. Wabedo ga gi jotelo anya to koa e kuonde chung' od buche mabedo makole mopogore opogore ka wagoyo mbaka ewi rameny mar dongruoge matimore e gwenge ma Kaluo kod Kenya mangima. Sama piny dongore, nitiere gik ma ineno, nitiere moko mabende iketo kare e yor wach gi tim koriw kanyakla to bedo malongo. Wan gi hawi mar bedo gi jaod bura ma Suna West, Honorable Dr. Peter Francis Masara. Kaka ne wasingo ni, singo en gowi. Bende wacho ni chopo mar wendo e dala bedo gino maber nikech ka samoro ne nitiere wach moro mani tur koro wachno chango. Ang'eni penjo thoth, nitiere mathoth mabende ringo e mbui mag tudruok, e ute fwambo weche maka gi kacha, anya to ndalo mokari adek ma osekalo. Ma nigo mondo ming'e ler maggi, wan ka gimheshimiwa ma biro konyowa mondo mi wafuon tie wach. Siasa bende kao kore, sani koro chiegni dweche manok, to higa 2027, mabende en hik yiero chopo. Ne wapenji ni to, ka ing'iyo mos, en ni koro siasa omako mach, ma ndalo modongi, samoro dongruok ma onego chop kare, wang' nyalo rem chopo kare koso. Akao thuolo ni makende mondo mi yarwak mheshimiwa e studio, Honorable Peter Francis Masara, oyawre kendo machiegni.
Erokamano brother, adwa kao thuolo ni bende mondo amos ni kwara mogi ajwang' ni oyawre uru. Jomose wuok odhi e tijegi, wacho ni tich emichamo. Tiura tia, Nyasaye mondo gwedhu kuonde ma untiere, kendo odiochieng' ni obedo odiochieng' man gi matunda maber.
Erokamano. Jaod bura ma Suna West, wang'e ni Suna West en achiel kuom kuonde chung' od buche ma kata ka ing'iyo nonro ma osetim gi moko kuom kembe mag nonro, to nyinge ringo ga ahinya e list mamalo. Samoro ng'ato penjore ni mae bedo ni kech ang'o, kata odoko ni sani ka igugul kata ka ing'iyo ang'iya mbui mag tudruok tiyudo ka Suna West trend, to samoro trend gi weche ma opogore matin. Dhok kaachiel gi dhao ema waneno. Mheshimiwa, geno ni en wach makata in osechopo e ite kendo iwinjo. In e wuon wach.
Mokwongo ada wacho ni Suna West trend maber. Gimomiyo Suna West trend maber koyera 2017 in terms of performance mar penj, hapa nasewacho ke studio ka over and over again. Suna West emene yuwa go out of the 8 sub-counties. But right now, wane top of the out of the sub-counties. Tuwaonge major schools. Waonge school ma-established. Wane managi school ni mochak manyin. Through leadership na, nikicha consult a lot. Kenda involve professionals. Ne waloso gimilo wani strategic plan. 2017-2022.
Okay.
Then wachak waloso 2023-2028. Na involve major stakeholders, especially joma olonyo weche mag somo, joma olonyo weche mag security, joma olonyo weche mag apaya, joma olonyo weche mag kamano kamano mwabedo kodgi piny mwa wangeyo ni tokoro dogolo Suna West ka tuatere kanyi. Koro uya anawea, ange kama wantie, ange kama wadhe, kenda ange kaka wadhe kanyo,
okay,
as the leader, ka involve all people. Ago hero kamano ne joma wasepido kwa uotogo this journey, nikechen gimo kinyate mongata chelo. From ngamati ofisa meja UHO, jandiko, works officer, fund manager, committee members, kata PMC, jopuonj, chife, jite mo se participate, ni kichokanya timo gigite. In one way, yomoro kata ma, ntika kangato changia, agone giro kamano.
Okay.
Suna West dhima bel, ni kiche kwa ngio, the first strategic plan ni wa manage to achieve praburu gabichi kwa miachiel marigi kunone kwa team. Ma gik mane okwa timo moko no kwa timo nikech ne waketo no dhe timo gigi jo serikal mamoko kaka wach stima ma derere gi Kenya Power nonego timnwa, wach barabara moko timo nonego go lam manonego otim gi Kera gi Kura, wan gi weche pige moko mane wategemea Lake Victoria South Water Board to gi moko mamoko no kwa achieve, but mane wapango timo gi CDF to ne wa achieve.
Okay.
Sani gima trend no, ada wacho ni o trend marach to trend maber. Trend maber in the sense ni Nyamaraga sub-county hospital. En hospital mune gubinyo ni hospital maduong. Keche ni hospital maduong e Suna West. To ntiri udi adik. Achiel no gergi community, achiel no gergi former governor, Obado. To gachiel mapoko chako teach sani, mane wacho ni maternity to lori. Mago kende gik udi mantire kanyo. Magi oseketagi yuwar woko. mang'eny gi county government, both manokalo gi masani. Nikech king'iyo kama Nyamaraga nitiere, to king'iyo statistic mane buge mag sirkal, mon matho gi nyithindo matho kadhi nyuol, yudo ni mortality rate gi ni malo nikech waonge osiptal maber. Kia kama iluongo ni Arombe, kata Lwala, kata Dera, kata Deko Panga, mane giko Sona West, tiringo nyaka referral, en gimoro 20-something, 24, 27 kilometers.
Okay.
To yono en rough road. Ambulance onge. Kuro mwiso ni dhako sa mwadu wanyo lutinge gi piki piki. En gima late. Kuro, kana neno, ka igangweno sekalo, to county government masanyo dagiti megimoro, nachako manyo donors. Na approach jo M-Pesa Foundation, mani giye, gidhi gero nwa koro sani, Mother and Child Hospital, tukendo gidhi gero nwa theater. I think by September, bro yudo kap the process urumo.
Okay.
No sebeda approve the board gi, kore nena procurement gi, kichiguru busigura ngeyo gi midhi gero. Then, na kwayo president, na wachini nukito heated debate chia moro kawan state lodge Kisumu, ka nimi osiptende moko pesa, takwane na Nyamaraga nyaka mi pesa, nikichwa dungchin, to yok mani teach sani na wacho ni gisekete pesa, to na wacho ni sani pinyo the digital. Budget mar county government, kata national government, okay, nimi manye buge ni page makama.
Okay.
Enena gimi the mbui tingi.
Kisajte yudo.
E yudo, mana yudo ka unge pesa mino kitne.
Okay.
President nomi has through supplementary million per beach. Kani wase confirm ni Safaricom, demi geronwa maternity, mother and child hospital gi theater. Kuro pesa ni nuwakito ni wagera modern outpatient. Mutingo outpatient department, emergency, utingo pharmacy, kama doctor chen energy, gikuma kamano kamano togi children's ward. En gorofa chiel, anko de picha kawa mna nyisi. Gini no lande, makuro walk teacher. Actually, no yudo ka adala, na adala on Kechago Arambe on a Friday, kinyaloparo empowerment. Then I walk dala on a Saturday. So Friday in a good day, ambo you do notification ni mwishimiwa, you'll attend Monday, one gig site handover.
Yes.
Being ni jinungi yuni anema champion this, koro chuna macha ka walk, no yudaka na the Busia. I walk Busia on Monday morning, munda there launch gimi. Inyaloparo ni kingiyo page na land on Friday no. Ni Monday one gig launching. I reached out to the county government, which hospital is devolved, through CPA, the sub-county admin, the medical superintendent, maga governor, Jowama, TA county government, maasona, matiyo kanyona uro, negini watimuru gini this way, wadho watimu gini in a peaceful way. Kichinyo neno ka harambe na nyote more on a Friday, governor no biro unge koko, mwanyote more.
Okay.
We need to do things differently. And ready, mwendo wadhuwa launch kini together, nikichadira, ni pesa tane mamanyo makilo, kura yodu bonga point. Umbe nikicho sibital maru, oyodu the project. Little did I know, niyo they turn out to gima different. Kura anapangura, mabe. Nchi gimi geroga, mwene kukete plate, ma Ianville, no ger, over the weekend.
Yes.
Kwa chupo kanyo, toyodo kwa goe penyo. Tukwa penyo, toyodo ni county government official. Samote mwena ade, emo goe. So jopinyi gyo wang. Jyo waido kakuro chingno. Adirama ntire ni oseptane ni nyakana yerga vana uchila yako poko nyone. Katagi minister nego. Book, visitors book ni ntie kanyono kele poko ginyone. To chingni kuro niyo gibiri. Kuro kocho po Sunday gudhi ambo te page mara gavana. Iyo doko ndeko no dhete mo development tour. Nyamaraga hospital. The same time. Pogi kura na wajo ni karewe wadho watame. Kuro gimochi chowa. Ni gimane dhibe danveli ni ogope inyo. Oido kanyo kibeto, tense kito, extra, otmori wiro kanyo gukinyi no. Koro minister mara elto biro kanyo, koro jopinyo chakupenje. Koro sani ya madia ngubi ugo gini penyo. To septani yosebedo duchareo maungi stima. Moni nyoloka, kiangawa, gimsoma. In the process, moni ngeny, haupini nineno pichono, moni ngeny.
Pichano ntire, to, yeah. Inbende chalma ni mondo kanyo, ni kuongo nengi?
Okay, ingeni esiasa. No, negi jo county no kuongo.
No kuongo ni?
Negi kuongo na anadonjo sariyo.
Okay.
Because the function was start at 9.
E, toni chopo motelo.
Adonjo 8. Adonjo 8. Negi chinangi several meeting. Ufisa geyo septano no isandili 500 meters.
Okay.
So, nadwa chakobura moro, e ufisa, manalungo jodong sober council of elders, Nikech jiloumian e osiptal nitiere oboke lop sirkal, en lop joma Mennonite.
Okay.
So naluongo jodongo jok manogologologo, I wanted to talk to them mondo officially koro wahand over gino mondo ginado nakunga wuo kodgi ofisa. But kachopo ofis tikona ni tabu nitiere osiptal. Gima nudhi timo cho, osetimo rok nade umuki, koro wacho ni kar weya chak gosiptal kor kabi. Kadhi kanyo to mondo ka tension osebedo. So ako penjo jine ng'eny, county staffs ng'eny kanyo. Mm. Waga gambaka, king'iyo picha no, there was a time we were just talking.
Okay.
So gima dekel wache ni wach stima, ko penje ni koro stima to man sang'o to minister no wuoyo magalagala. Noko wuoyo maber. Nikech in gimo setimore to doka, oka, it has unfortunately not timre kamano. Kadwa na med yen motuo e mach maliel. Mm-hmm. Okno wuoyo maber.
Okay.
Ya okelo tension kanyo.
Ewi penjo watch stima.
E watch stima. Watch stima. Actually watch stima ima nokelo watch.
Maparo ni watch stima.
The response ima yes. Nokelo watch. Ok any other thing.
To watu watch stima taparo ni kaka a member of parliament kaka jaudbura. Mm. To inyalo bedo giduoko. You're bill, the right person manyalo konyo
bill mar stima.
Okay.
Mar facility national government of Chol county government.
Oh, okay. Okay, nin watch bill mar
it stima. Wasn't bill mar okay. Stima. Okay. No ngadi stima kanyo for the last 2 months and kitchen tea bill kanyo mar 100 and over 1,000.
Kanyo winjore.
So mane ma jopinyne wacho ni transformer no kethore.
Okay.
Koro ka gidhi ka jo Kenya Power to wacho ni our main client kama transformer ndira na hospital.
Mm-hmm.
Hospital no eman gi bill mangi.
Koro
okay. Gikonga gi chul kor kunya lose.
Odok ne gi
odok ne gi. So your pain was agitated.
All right.
Ineno.
Mm-hmm.
Koro ko chako duoko mafani king'iyo tinjo ka boy na mara we ketho sona. Uinyo sona.
Mm.
Ma ok sub county hospital. Those answers mimi yo pain are not valid.
Okay.
Of fees gi wabede to awuke to gimitimo ne jo pain. That process koro chako duoka finally tema pa ni joga go neno gibedo gi gini. But it's quite unfortunate gik moko kunego timre kamano mara ria do chini what trend maber nikech sani the gerno out grofa hospital maungi.
Mm.
Jatelo king'iyo page mar jatelo matiyo sani gate ket maber e bana ni poster ne ma trend samode de kanyo to kidhi gate mar hospital tena ma dispensary. Ansa ni ang'eyo ni in the next bang dwe cha uchiel Nyamarago hospital dibedo hospital. Koro katibro kete yath katukubikete to infrastructure tado wa make sure ni hospital no timranade oyudo en teach na.
Okay.
En teach na an mjumbe sani with a purpose. Nyasaye nok nya yera ikindi ji mang'eny just for the sake of it. Na chungi joma ywa gisumu gimwando giiga kata gi joma nyonde ging'eny. But nyasaye no miya opportunity through very difficult situation mabedo mjumbe masonawes. I believe angadira ni no keta munda bedo mjumbe masonawes esiche ma no keta go gigi momiyo. Gimomiyo no eni mondo na tine jo pain. We are ok bikut wacho. Ni kata katemo self-assessment, atemo, I introspect myself ni an kaka mjumbe. Kaka uno gula bedo mjumbe ni binitie gima inyalo parago. Awacho ni angadira nitie gimibro paraga e Sona West. Pinyo ye,
uh-huh.
Edu kota mar Sona West.
Yes.
Samo yera, ni unge ot, nitira ot achiel.
Okay.
Agero ka police station mani unge. Mukunga nyulu. Gi Professor Jalango, lo, agere police station. Anyo lo, agere od DC, gi od DO, gi od OCPD, gi od DCAU. Amedo lup ka DC, wagere office CDF, to gi office mjumbe. Wagere office DC en gorofa. Sani gero TTI, ma CDF unyo lo, eka beach, wachako gelo 10 million, pinyo iye kanyo. Igero hostel ne students. Igero affordable housing. Chiro na tero kanyo mwenye uger 50 million. County government na odhiyo bag ni mwager shade kanyo instead of a market. Saneo siptalcha idwager nigi almost 100 million within 6 months. Maito ni safari kwa mdiketo 48 million, national government nuketo 50 million. Mano di chenjo kanyo. Lam biro,
okay.
Masani contractor ni site.
Mm-hmm.
That skunde ma around that place, achako school mabute kanyo ilongoni Kawiti Primary. Achako macheli ilongoni Bongo Primary. Achako school kanyo ilongoni Maweni Girls. Agero da reche a rio mani teko kanyo. Ilongoni Nyamola Taro, to kendo ginyamusi. To sani kendo na teko daraja, milongo madonjo Maweni Girls. Around one place, to kenda chaka gero daraja machelo matuduka milongoni yore gikitabai. Mano one sub-location. So, suna penyo yedibedo, headquarter, my headquarter. Chone wan gidi ya chiel. Sarina pogo sona wesmo bedo gidi ya ngwen. wan gi DC, wan gi assistant chiefs, wan gi chief locations, sani koro gin Aburu in Suna West.
Okay.
Omiyo ada wacho ni gima wasetimo ne Suna West, ne wan dhok ni kwalo e pinyo yie wasimbete kanyo.
Mm.
Ni kwala kwala gudu chieng gi bunde ka ji wa Tanzania. Agero anti-stock theft kendo giudi is the best in Kenya. Inyalo nono. Moku anti-stock theft moku bedo gi tents to gute mabati gi. Anagero udi apaga birio, machielo, ma aketo negi sola gi tangi mar pi. Wan gi jo anti-stock theft kanyo. Omiyo to me, awacho ni sani kata kawuono ni mogola e telo. To my legacy will remain. Purpose omiyo no yera kaka mjumbe, asetim. Omiyo okabibedo distracted gi gik matindo tindo.
Okay.
Ya, yeah, ngato dhi pok ninyono sibital, to mangi gangwe ni dhiti dhigi koko. Ni neno kiwacho ni masaraja koko. Anadhi kenda wuto kijo pinyo maungi uniform police. To governor ubiro gi mtokni apaga dik. Owacho gi dhoge ni ogucho nyika count regional commissioner mar police. Mtokano wa Intimaru, Kehancha, Isbania, ni Miguri East, Kamagambo, Awendo, all over Nyatike, niko governor a project modiro odhi a facility ne mar iko wegi police kama nono.
Mheshimiwa, mondo mi iridim yourself nikeche japiny kata king'iyo ote magindiko gi samoro dhok magigolo en ni Mheshimiwa Masara obedo painted a picture kata inyiso tipo mar ni Masara ohero koko, Masara ohero lweny, Honorable Masara en ng'ama ohero siemo dongruoge ma ji osetimo, samoro moko timo.
Example.
Ma medo kelo larruok. Kuom ranyisi wach mogik kanyo winjo dhok ma gavana nyo golo, mm-hmm. ewi wach achiel achiel. Nyo kwero jotelo, ahinya to you included,
mm-hmm.
ni mondo wek siemo dongruoge kata projects ma unuwege okutimo.
Can I answer you?
Mondo mi iridim yourself, mondo japiny mano yie kuomi, mo yieri gombuche, mondo ibet jor gura mas Suna West. Nyalo golo picha ma samoro seket kuomi noendo.
Kada wacho nini ya?
Mm.
Ka getayama okwa pesa kegonga level 4 hospital, migero gorofa sani, uchilo no dhio kile kukuku. Ano kan mjumbe ma Kuria East?
Yes.
Kanya mita uido 50 million gero hospital moro ni penyo wacho. Uchilo no dhio kile kuku.
Okay.
Au kan mjumbe ma Uriri. Kakura gero pinyo nyamaraga main pinyo yi ukele kuku. E kindua kuru guchile irija kuku. Odhi okelo koko makalda kanyarwanda, mo wangichi, gi okwanyo. Ogore gi Nyamita, Eliend Kaspal. Ogore gi Pola Bure, Madaraka Dei, Omabei, gina Nerongo. Ogoyo MCAs, Olima, Omamba, Assembly. Eliel Moro, joge ne Ogoyo, nominated MP, MCA, gi Omamba, mo toga, achilo gono chai. Magi Masara? That's a question, magu Masara?
Iniler kapamba.
The thing, adira mantie no kaler kadhano unge maler, angiricho na, angi kunde ma yumi. Patakuwa nyasaye mundo miyateko mundo overcome.
Alright.
Patadua pinjo ni luwenje gote, ayo dhio gore, uchilo dhio goregi ji. Uchilo goregi ji e bus park. Kanto secho ganda Ethiopia, moketa rambi, haparu ni nge case no nye court, mabe court case no loe, manu nego chul jogo, odagi chulo jogo. Ogoregi edi, Asar Johansson, you are aware of the case. Kuro edi chan, en Masara kendo. Ogore gi edi. Mana en Masara.
Koro Migori...
Anadwa ni ngato duoka. Joma ne wachoko. Akumano incidents.
Yes.
Mago en Masara. Anase difago chilo in two incidents.
Mm-hmm.
Eliel.
Yes.
Mana ika neno kame nyathino benyo uwoyo uwoyo maber. Mm. Nasaye mundo konye.
Okay.
Na the Eliel. Kade yu wago mama nuniti ofisa. Up to now chamu Msara ofisa. Na the yu wago nyathine. We are neighbors. Ayudhi wako nyathena dhe chon. Kadhe chon, abedo mulemu tieki. Kakoro jotelo duwa uoyo, gibiro kichane mano kwa mwakon. So wacho ni wawe assistant chief uwa about insecurity mani intire by then.
Okay.
Assistant chief ume MCA. MCA uome ya by then nukwange yudhi gavana gibiro. Kama atimore, joge manene kanyo. Kagini uchigni chakta nere nene kama chigni tubiro todonjo. Kodonjo ni, tene mumie microphone. Kose miye microphone to ginego public ade system mani itiyo go mar public mar wegdala. Kuri itiyo gigache. Anaunge go sechego. To kane no kama timore angi intelligent na ngege magidwa timo. Negidwa ni governor uwo. Kose uwoyo to kose tiyoko. To uwok gigache. Kuri ngini public ade system mungi. Tabia kone ni ma gimetim we assistant chief ni ka uwo. ambi wang narwaki, not amore. Then according to Karekai, if that is the case, then Kuroko unge ngamoni woka kodwa. Mano wa the breach protocol, angeo intention ni. No ye ni karewe wade. Samono wok, aneo tension man kechino biru gi polise mangeni. Akono jogani gimwatim, wanlala. Warit wanwadu nguru etend, kakechidala kamani ikene ni malo. To kamani igwa itimelial negi pain. Kagidi dala kono, by the time magichopo dala, risasi mocha kwa iwa kaka biru kama jopinyo bide ni. No intimidate chi. So kwa neno kongeni kama wantire ni tuatemo ni wadua punde idala. Kwa di dala tuwa yode embe idala kono. Kami iki. Nyathimo thoni na enu wano, anga group moroni Sons and Daughters of Masara.
Okay.
Na enu wano the Sons and Daughters. Tradition wa, eni kiko, one of the Sons and Daughters kantie, tunyaka ulu. To motivate them, I am one of them.
Okay.
So samane buru chigiru mchata adhi gololo. Kase gololo, kora wado uoko. To governor udo mpanyo. To polisi uduro. Adhi hile, in person, pichi ni konitire. Kwa ni governor, kimwate, wa exit ka, mwendo tension ni uogi. Your presence and my presence ima kilo tension. Let us all live together.
Okay.
And I'll go to my home in the town.
Mm-hmm.
Ma luongo bodyguard.
Oh, okay. Bana,
ne wanjo kangato ni wakampaign kana achiele. Wal, kome makoro walaro. But the same people jito, gina gina jiachiele. A ulongo bodyguard ne, makono mara. Gibodyguard na. In losuru exit strategy. Another thing gilala gitienda. Undoguru town. Mwendo miwo divide this crowd.
Okay.
He refused. Bunde nego rekanyo. Ithindo bocha kugukidi. Nagigukidi then I decide. Kaka lore ji polise mano miye. Na they report to the OCP, county commandant. Namo wuto gitiendwa almost 7 kilometers kwa the. Maungi kukunge duka mano. Kadonji police station. Mabedo stairs. Nintie kanyo tienda moroli tika ukanya edo stairs kichina wuto long distance. Kabedo. Uchilo notoro tienda. Lueta. Kabedo e stairs mag police station. OCP nika. OCS nika. Kanyo masarai violence. Anabedu tikgoya. So ane man violence. It's okay. I'll accept that because they're not gonna be the witness. Nyasaye mabedu the final witness.
Mwishimu masara luro masamuru nyalo betie. Mwono miwaloro wachino. Niti matoth mwone kubeni wachi widongru. Oke okay. Koru gwenge. Ainyato karichungulbura mari gi county mami gori mangima. Gi Kenya mangima. Gombo mari maisela nda yanga. Enbedo governor mami gori.
Governor Maradek mami gori.
Maradek mami gori. 2027. Kadipo ni japenyo yeri. Manya saibendo kwenye bedo governor. Osebedo on record ni uchanojo mami yo governor matiyo hard time. Pende ibiro bedo gi time mayot. Kosiparo ni samoro bedo ni governor no bende. Will you be happy facing the same frustrations?
Jatelo, adwa nyisini leadership okiot. Tube onge leadership, mi bro yode silver platter. But the way you, me and yourself, me tea office, bro, me okata opponent ni lose ground.
Okay.
Ngini kaka koro nyoro pinyo ye kacha, kadebe nitire projects madongo, magavana no setemo. To jopinye manyo riemba. Jopinye manyo tama. To macha ene manyo pinyo we, nikichigi mo setemo onge. Kaya ini office, leadership is not about ni in strong machal nade. Yodele ungeny machal nade, ingi pesa machal nade. Gimik matindo, gimabeo, metimo na eja pinyi, ema miyo eja pinyi hiri, ema kakuro ngato. Wane watago bado.
Okay.
Governor Obado, ne wa yuarego, nikechini wate mo protect party wa maru ODM. Not only party maru ODM, ube digisa uti ni Migori.
Okay.
That's the truth of the matter. But gigene ni ntie kanyo. Tenye loparo ni ya eno wono, ne yuwa wakole, tunutie tia, tukendone ngijinya ke grassroots, makata wa raid manale, teo doka crowd, noko uthigi polisi. Jopinye mani rite, nikechini ungeka kuchimu giji, nungeka kutiyo giji. Telo kai ntire, iparo ni deja opinyo ye kokodwara. Degi wuto gitienda those ki, ni neno clips kaka giamwa moon nengeny molo vijana. Hapa ni ki josiasa wuto kwa kijende mangeny. Ni neno ka moon emanyo ngeny molo kijana. Ngeti gingiyo kaka nyekegi mundi ya wuto giyo setayo septano tokora akelo negi kony. Kwa yera bedo governor Maradek mami gori. Angenyo it's not going to be easy nikech pending bill uduro. Eweche mag health ni neno ka report mar county government mami gori. Ma assembly ugulo. Ingi report na think dogne ngi
yes,
mine things in the public domain
of course
ni usibtende onge stima onge pi onge app oken propaganda en report mar committee mar health emanyugulo it is in the public domain ni nyaka sama woy kodi ni kare amboto ngato the office deputy governor mami gori stimo sebedo onge 3 months department te kanyo nonga di stima pi nitie migori toknya bedo pump nikech stima ongadi county government ma Migori ok nyal chulo stima. I want to tell you niya, in leadership, okay, kaw gik moko te mundi fauluwe. Iyero minyalo fauluwe.
Okay.
Basic kaka health. Health is very important.
Hmm.
Kani winjo ni wan gi dispensary mi achiel gi wiye. To chegni auchiel kata biro kende ma wan gi title deed. Anadwa nyisi ni as a member of parliament, asegero police station Masara, wan gi title deed. Wagero police station Uruba, wan gi title deed. Agero police anti-stock theft, wan gi title deed. Wagero office DO, Kamilo uni Godo Kwer, wan gi title deed. Wagero office DO, Kamilo uni Manyera, wan gi title deed. Wagero office chief ma, police station Mapinyoye, we have the title deed. Wan gi odi DO, gi odi DC, Gangogo, wan gi title deed. Because that's proof of ownership. Teyudo kamarwa 160 something waonge ngawa title deeds. Onge stima, onge pi. Mano kinyatimore kan Peter Masara a leader. What I'll do first.
Romo kinyal gere dichiel. Gigi aparo ni.
But 4 years.
Gigi kao process.
Wadwaro ni angini gibrogo sim kanyo. Let them tell us their success. Kamagi wachoni kato wafaul. Kech ECD na center. Ibu nyisi ni ogergi mia dik. Mogergi siling 1,100. Tenota chie tu ECD unengubedigi classes adek. Gicho tugi office moro matain. Kanyi succeeded nade. Barabara onge, ya thongi hospital. Pi onge, stima onge, jotich okchol. Casual stiko yiga kokchol. Indi bill na paka chel temang. Yet ngato togero mir. Every day ka mage ma personal. Ngata chiele within sublocation area njudi mir madi aboro. Tojo piyintu gimidu wa kwanto onge. So, I may not okabi success okanya wacha nanyalo succeed 100%, but I get a mark a life marriage Migori. It is very easy, for example, health. The first 3 months, ikaw pesa, nikech nyakitigi professionals. Mingenia, averagely 3 months, Migori County tiyoge yath machal nade.
Okay.
Ingeyo the cost. E pesa nini ikaw iketa side, ilo uni seed money. Iketo pesa yath aside. Makuro, obrobedo ni kaya thurumo, either na jogi uchudo, or sirikalo duoke, or ne nitire waiver. Makuro kicha kiket pesa mariath. Inyalawa ama 1 year, ma major projects okitim, ticket system bedo in place. Mayath bro bedo, mafuta nitire, ma ambulances, nyaluti ogeche, nyaluti umsara nitire, majimduwechi ya dek. At any given time, your account, mar county, should have a salary for 3 months, kiching yoni remittance, mar sirik pesa, kai, national government, samurudi ili.
Yes,
I was a mayor, okay, yes. And wambe salatif nuwangi yoni, the major problem, mane, mayors, nego, neni salary marju teach, ne delay. So, kana bedo mayor, the gimana kongo timoni, ni winjuri, giju teach, ni wasa, gi counselors, wasa spend project, wakao pesa mar msara duiche deko, magata peso deko, to put your teacher to work nade. It's all. Because only a county can succeed. Kaja teach is not motivated.
Okay.
Kaja teach okchol in time. Modi teach willingly. Kung ngayon ni gikudu yada yoda msara. Seche go, gigin yok the temore makare.
Okay.
Kaya to sebedu. Your teacher are motivated. Structure ni tia. Yatho kone go kwal. Penyo the digital. Yatho donji to kete system. Ane asebeda board member marom bo hospital. Yatho donjo ikete system. Kapana dolo uo. Ngata nyalo trace. Ok, ndiki.
Yes.
Inye system.
Okay.
Panel ni uwoke pharmacy.
Mm-hmm.
To then patient A.
Alright.
Patient A ni uchudo.
Itra kenyaka kamucho.
Itra kenyaka kamucho. Okay. Then kanu keto panel miya chiel. Tungi ni patient adimo kawe. Makuru rumoni.
Okay.
Adimo dung.
Alright.
Mara riyo pesa bende. Ok, kau cash. Pesa bebedo digital. Ngata kuchul pesa ma cash. Pesa the account receipt bedo generated. Seche goethi ketuli revenue didi malo. Pesa kataka kichoke. Kise motivate nye teach. Mungino dhivyo msara. System biketu ma foolproof. Pesa dhivyo account mar county. Nyiso ni revenue dhivyo malo.
Okay.
Ya tichipuru tiyo maber. To services japeni udo. To county bayuda ngawa. Pesa. The next thing enia. Relation gija teach. Erik ya teach gigen dhano. Kwa kichuloge msara tu bechagi. O kiuwa kodgi. Beokinya deliver. To kigingi system ma reward kwa performance. To then interact in a way they feel loved, they feel appreciated. Services nyakabedi mabeyo.
Okay.
So, magi kose timore, ibro involve, ibedo ngama involve chief officers, gi professional mumi. Running county government yot, brother. Why? Ingi professional. Indiko kaya in agriculture, indiko specialist.
Mm.
Kaya in economist ingo.
Yes. Mm-hmm.
Kaya in lawyers ingo. Kaya accountant ingo.
Right.
Kaya jomatimo everything ingo. In teaching and stewardship. Vision my county nigocha, iketo jogi to buy in. kuri ni bedo driver to gin gi endesha gigi in feedback imitimre nade iyudo chon ka bedo MP mokuongo I used to go to project chakre chak ne nyaka tieki kana aseketo system in place tindi nyalo gero ot kata mar 10 million moka nyona adhi mana ching launching nikech system structures nitiere mang'eyo reporting magi moro ka gimoro timre ko ger foundation wan gi system mabedo posted
ineno kako dhi mbele
ineno kako dhi cost ne kapok ochule works officer si post certificate payment certificate accountant wacho ni mause chopo makama the PMC be approve
okay.
Ni odino se chopo kama you just stress bedo niya idwa pokiwa Idu identify contractor, ine midwa ni chudi, ine midwa, neku maki ya maka. Anga bedo governor mami gori, abro neno jibro nena office. Nikich, unge tenda the project, angi works officer, angi architect, angi quality, ilu ngini QS, quality assure, not quality, but quantity surveyor.
Okay.
Ntie kanyo, they do their work, wane no system of reporting, tuwangiyo. Then wangi ji, joma no kwenye wa campaign, ki project inyakati mregwen. Ipe njunga timoro, admin dungi, governor nigi sub-county admin, and up to ward admin. These people, they are not part of joma, magujogi, magujulueti. Kyo se minga to contract, otere ward moro. Je ward administrator nyaka nyisiri project dhembele. O report to the sub-county angawa admin. The sub-county admin bro report to angawa county secretary. Through that in your cabinet, hey, you know what is happening. Kuli nyala mwiyo, mana mekanizu mara, temo gimilu unangawa oversight. Iyo moro matimore. That's how county can work.
Mwishima benetie thulo wa samoru bedo godo, kata koweyo ma manenore wang jopiny. Keja piny moro peja ni penje mwishimiwa gimomiyo samoru waneno ka wange ni gombo mare ni mondo gikmoko timre kaka dwarore bende kako lero no which is right kaka jatelo en achiel kuom ting mage. Oversight bende utemo ni ting ma en achiel kuom ting ma ni lueti. Nito kani nyalo golo duol e yor jidho kata jaro mabe jomoko wacho ni ne ipamo waziri Caleb Opondi
ano kapamo waziri
to koro jiajia majopiny
kapamo waziri can somebody bring a photo
okay
photo wuoyo kani wuoyo no kolte I didn't ya no wang mana kode manise bana we duoko suna chien wuoyo ku adira en ligi malit na kabedo gadala na una Saturday cases man login mag county government no ketana they go x-ray mag county onge adhi go yombo ora adhi kama no ndik na yath kia kama tido ka minister mar health tenja sunawa hospital nyoche winju ka nyathi kaksingri chika kaksingri otho na circumstance motamo gikunu manaka wunu teni minister kia ni winju ka nwaduoko to iwinju ka duoko niya niyo siptendete jithoi yes jitopout niti moko mati mre because of negligence Ido ka hospital gloves ungi, pamba ungi, yath ungi, steamer ungi, pee ungi. Do we need nini? Ajua gamuro tema magi. It's leadership.
Okay.
Okna pamo. Wasebedo gupundi kunde mangin. Upundi is a personal friend. Kataka poka ene nat. En church maero the milo ni central en elder kacha. Wasero kata mana the other Sunday koko wago kodi arameka milo ni ranen conference. Ne dakni wagore.
Okay.
Dakunwagore. We have met in several locations. Nitie gima no trigger each wang mani nitire kacha. But personally, oknapamo pundi. Angiyo ni no yuwa regi joga in the process madu okuokoda. Ini bende samoro as a leader nyaki protect jogi. Kajogi higi kuru wang stima onge gima genu gimuko. You expect ni jatelo nani? Odi ubede gari onindi o mad soda. So what? You don't know him now.
Okay. Abinji balongo. No kipamo waziri Caleb Opondi.
No.
Okay.
No.
Inachil kum jod bura, mani komiti mar budget. Budget nyocho se pedhi kendo no se lande. Trillion chigni angwen nukta bura reyo. Main budget mar piny Kenya. Pok nitie mauket ni pinyo achuma malo. Pok nitie mauket ni counties. Pok nitie mauket ni migepe mpogore opogore. Gikonde madwaro nitiere. Kautingo moko kum chendo mano chakore chiene. Iko menda mokalo. Maonego tiek sani. Angene kar chungod bura mari. Nitiere pok mago menda mabiro. Sani wangi ya hinya weche mag somo. Nikeche nyo se land. Jopunyere the timokoses mpogore opogore. TVETs, colleges, kachel gi universities. Wangeni bursaries jabedo. Wangeni scholarships jabedo. Wangeni nitiere dongroge madwaro rea inyato. Ne weche mag somo. Serikal kokalo kuom jatend piny kata king'iyo gazet makawuono tugiwacho ni onge ng'ata ng'ata japuonjre mar college kata university mabiro rem ahinya te weche mag omenda. Maino mane ma honorable Peter Masara timo ahinya te weche mag somo kokalo e agulu main godo kaka no, jaod bura.
Gima wasetimo for the last 8 years, ni wasponsor ka nyithindo.
Okay.
Nyithindo wasponsor from form 1, ngengi watayo ga nyaka tiek school. So sani kanyo wapogo basari, ma last financial, ngeni wane another financial year. Ne watengo pesa kwa ngeni jithido njo in September.
Mm-hmm.
Nyithindo manyo kalo, mani wasponsor is secondary, madi the university. Moka ugi KUPS, wabro miyo pesa matin, 10,000.
Okay.
Wadi miyo gisa maji donjo. To moko kao to yudubarua tuwa miyo 20,000.
Alright.
And then Rongo University wa miyo G50, full scholarship. Wachulu negifite, pesa no wana go.
Okay.
Ya kendo sani, wadua mede, Rongo University ima Migori branch, introduce certificate courses togi diploma courses. As the host constituency, nchie nyithinda biche courses mubidu introduce manyeni ngimundo courses goran. Gimbe the first 5 mothi ya apply, mo mi barua, suna we CDF, the team runner, the demi yogi scholarship.
Mm.
Wati mo ma, mwando mi, kikwe chudi ni jite, to pesa mwati yogoni okuduwa kunwa uli momoro. Waduani at least kata kwa chule ni jite,
yes.
To mwakao, kitisani jokumanu wa kuchako go,
mm-hmm.
Niti musi bidu jupunj, mamoro nondiki.
Okay.
4 of them nubi de employed. Mwando nyusuni pesa, NGCDF Suna West, kuru, utiyo, omiu, add value to the community. So ma wangi pesa mwadi miyoji in September. Asebe doka time throughout my years kasebe the MP ni nyaka samaji the university nyakuwa migi pesa. Adu wana jiu jowa ni ngamao konya lainya ogete di tirinya thi mabur. Tirinya thi e university marongo Migori branch. Kanti subject, kanti re courses magi offer to nyathi nina dhe teimeka moro, teimeka cha. Mwadi nyathi uugdala, katodagu machigi ni tu sumu. Wambe wadu waruka kajo Migori, mundo, jomu sijo Suna Eastern, Suna West, mundo wabedigi university, fully fledged university karwa. Demi economy mar, jinthidu buru some yomayot, te economy wa biburu dhimalo, job opportunity, tijebe waburu keto nejowa.
Okay.
Jomaburu punji university no, jomaburu tea university, jomogeru ulimaji buru dake, joala, manjithindu buru kilo. Koro manu gimoku wanyal, nyako wa sacrifice, mundo mi university ni ubedigi tiende, mundo bedi mutegno.
Okay. Kwa ngiyo wechi mamoko bende pole sani sirikal mwa mar broad-based government mabeo kelo kanyakla wiju telo nyaka machien samoro ne nye kwithma ne pingo kata keto pinyo wacho tesre wangeni wanigi moko kwa mwaziri maya mwotluo mabende samoro tiyo godo machiegni ginjo mane ubedo godo eyodbura kamora chiel ginjo kminya chopo ilgi machiegni ere kaka tuduok mari kumranyisi gi waziri Opiyo Wandayi mari naji waziri John Mbadi is the Minister of Finance and Economic Planning Cabinet Secretary medoji weche kaka koro tuduok stima ikorgueng marneno ni samoro nga mani Suna West okore miyudo teko stima kata tuduok mari stima ikorgueng kata mana weche mag pok mag omenda gi dwaro moko mag japinye kor gwenga nyate weche mag dongruok. Kik mondo wach ni kaluo, angibo wach ni nitire kaka nungisu ni utigi wiu toku nutio gi wiu.
Ado wach ni so far so good ya uotu wa mane serikal tiyo kwa doma. Mbari kichako gi PSO Molo, PSO Cyril Wagunda,
okay.
Olunga, waziri Mbadi, waziri Opiyo Wandayi, jokutiku kwa doma mbari. Ado wach ni.
Mm-hmm.
Eluland wasetemo. Kendo gik moko dhe makare. Moko kwa nya wacho ka, gichiji boke kore. Batadu wa nyisi, ni wadhe mabera. Nkaka Peter Masara, noka go ni Ruto Mbolo. To sani adhigo chone. Jumumi adhigo chone. Sani gero daraja. Matudo mbao gijua kali. Daraja matudo kakrao. Toginye ngubo. Ose ketine milion miachil predik. Daraja manyo ketore. Bang jumbe de katangwen. Ede ilawase.
Okay.
Airstrip wa Mamigori, igero terminal kanyo. Milion muduru. Yoma kababu wadera bichoputu nyaka kupanga la kontakta nitire. Bjo Railo Dinga Road, ma Kilesia Junction, ma bide bide nyaka sauri yako, kontakta nitie go lam. Jono kwanyo road, emano yoma kalo kajatenga, lam nitie.
Okay.
Yoma kulalo, makalo nyangu bogals nyaka milimani primary, medu kutuchi Kilesia, ego lam. Yoma milungoni yoma chelo milungoni amuomo abila road ma but pesoda to biro nyaka kanga milungoni kosewe contractor ntie go lam yoma kamilungoni Marindi Kenya Relief kadhi Bishop Okinda igo lam TTI igeronwa hostel igero
yes
affordable housing igero hospital bo 150 million bus benyo 100 tero bondo hey kata ken mar satan mar pingo apingenango. Sani wane streets. gi Raila Amolo Odinga kigoji tiagas mondo nwabed e serikal. Raila ka noseneno thone to negotiate nokono wani okinya timo gimoro dichiel pile pile kaka nye time tigeno ni duoko bed mopogore.
Okay.
Woini osekao gini en makoro en e serikal. Wabed kode mondo wakonjowa. Watigi wiwa Ruto wacho. Watiyo gi wiwa sani wuotho kata sani awuok kane e tabe karerek.
Alright.
Nitie pesa manyo seket mar stima, ma project nitiere, to material tin. Koro jogi kila kila material matin matin. Adwa dhi CEO mondo anyise ni project manyo 122 in sooner ways. Adwa mundo stima timara nade? Oti. Ka wuok kanyo adhi dhi ka education. Kwenge teno mi national school, anaunge national school, adhi penjo. Ka wuok kanyo kiny gokinyi, adwa dhi kaja affordable housing. Chiro ma Masara ichako karango, to chiro ma mapinyo yie ichako karango, to Marindi market mano selandi contractor biro wen, to chiro mago gik madwa nabia penji mondo joga mane moyo samane recess ni mago gik manya wadwa tim.
Okay.
So far one a broad based government ok for the sake of it mondo jowa oyud dongruok.
Okay.
Akwa jowa mondo gigi odhi mbele nti gik moko ariyo manyaka watim. Wang ni onge konyo Oburu Odinga Nairobi. Oburu Odinga ikonye ground.
Okay.
Jaluo nyaka kau kipande gi kura. Mjumbe mora mora, governor mora mora, ngama dwaro, hakikisha ni ngama poko kau kipande o kau kipande. Ngamose kau kipande o kau mbulu. Sa mbulu dhi ogo 2027. Onge chama chiel manya lodi losa sirkal. Odi beda coalition. Sama wan kaka jo ODM wabiro, ODM utingo jo Lango, mwako nitie, utingo jo Masai, utingo jo Coast, utingo Waluhya, utingo jo Mupogoro Pogore. Wadhi dhie mesa gango, wan kako ganda, a constituency, a gine county wangwen. Siaya, Kisumu,
Migori, Gioma Bay.
Yes. Angomu wadhi tingo, kakoro buru dinga bedoga ya mesa. Jo Waluhya biro, koro se wach katani kwele Ruto wachone ya, ODM wami uministers a beach, GPS saboru. Toka utingo Waluhya, utingo jo Coast, utingo jo Turkana, utingo jo Masai. Koro wadu wage ya wadu wakende ODM. Koro yu wachone ya, wanu Waluhya, ne wakilo wajombi ya boru, gikura, gikura million a dick. Jo rehabe wacho ni wambe nuwa kele milio na dek gi wajombe makama.
Okay.
Jo makama nuka manu jo luu unu kela ngo. Unu kela ngo. Manu kuruburu niye meso negotiate giji. Ose negotiate giruto momie. Kuru waduwege odwa. Nyaka wakonyo buru dinga ge Gladys Wanga mundu pati ubedimutego right now. Kawa register jimangeni. Obed jogo okura.
Okay.
Waka onye thindua ose romo igapaga boru mundu kaukipande. Mundu kaukipande. Nyathima nyocho apply ne kipande. Jumara chela rea dek. To kipande pokuduogo. Waduwaro photocopy maru waiting form. Mondo wafati liago. Wangini tikipande ni. No lose. Koso chief no kote ere. Koso nti mistake manote more ukete pending somewhere.
Alright.
Koro ngata ngata mano apply ni kipande. Chakudu mara chiel. Topoke yodo. Nti mano sibiro. Dingika chief. Gika assistant chief. Kaungi. Gonwa photocopy mar waiting no. Monde miwa. Mondo wafati liago. Wangini kipande ni kanyi.
Okay.
Ansani agolo gacha mar CDF. Wadwa ni registrar mar kipande. O ring gonya kegwenge. Gitim mobile registration. Mondo nga maunge pesa. Samoro nga tadira puko yudo kipande to ochang. Okonya yudo pesa modige headquarters. Wateruni gini ya doorstep mare. Mondo miyudo kipande. Kipande oken kata mar siyasa kende. Kipande mi indikesha. Omyo sirkal plan go. O budget go. Nye gweng makama ntiji makama. Kipande mi nyaloka ulon. Na kijende matindo. Kipande mio gimilo ni nyota fund ni.
Yes.
Inyalo yode.
Okay.
Inyalo yode driving school ma CDF chiwo. Koro kipande oken maro mbolo kende. Kipande konyo sirkal for purposes mar planning to gigik makamago. Mi wakauru kipande hakuwa yu leaders wa. And the whole of these recess okabedu Nairobi ka. Na donjo nyoro.
Going, yes.
Na donjo nyoro. Tukenduru uchado.
Okay.
Wadu warunu warumu giji. Mondo mijo waka ukipande, e period mpo nitire minyalo kawego, mondo wayo dombulu udiobili mangenye.
Na winji.
Kamano.
Daki kapar gari yotoro mosadek, sadek weche menye na demba, penjo magjo piny, madonjo kaindi mathoth mokalo. Gato isa nima yenga, penjo nwa mwishimewa, kaka jaudbura ma Suna West, regarding the issue of electricity in Nyamaraga Hospital, replacement mar faulty transformers, falls under the jurisdiction of the MP's office. As an MP, it is the responsibility of his office to facilitate timely replacement and repairs to such kind of essential infrastructure. koting'o matudo weche mag thieth. Unfortunately, deko mar piny owacho mamalo kokalo ofis mare ema osemiyo samoro wach faulty transformer no omedo kelo chochni ma samoro nyo neno. However, dewaher mondo mi ochiwnwa ler ni to ere kaka obiro neno ni maendi oyudo a solution. To bende dak wawach ni gik ma governor manitie sani osetimo onge, osetemo mago ma onyalo, kuom ranyisi weche mag high voltage solar panels gi mamoko magin paro mabende nitiere, chiwruok mag governor wuon osenyiso ni inyalo timo. Mapa ni wach hospital achiel achiel mane wawacho
cha. We need to talk with somebody more.
Which is okay.
Yes.
Mailungo ni Ocheng John from Migori County. Okona no work soon. Work Migori County, Suna West constituency. Ungiswa nyingweng mu work here.
Yes. Okay. Adwa nadu work man. It is true. Ni transformer no ketore.
Okay.
It is also true. Ni transformer saniti in Kenya.
Okay.
Koro tabu mumi ya jupinyo ye poko edo transformer na oro manager na. Manager na apinyo ye.
Yes.
Kenda ene manyi ineno kai yo wangu uyu mutegi na inyacha.
Okay.
Kane githi, negi wacho ni pinyo ye kingi economically oko team maber. Jomati yugi stima tin kate center. The main consumer mar stima ende hospital.
Mm-hmm.
To hospital ni mano se ngade ni stima. Nikeche nigi bill. Iwi njo mano.
Okay.
So sama unu wadhi mwa pressure aswa chani bani. Konuru the county, mwabedi gi justification. Ni wadu wanyalo golo kata transformer kamoro. Kati transformer ma mani standby itongi.
Mm.
Wanyalo yudo moro ma oktiga enya.
Yes.
To watu mu justification ni gole itere kama hospital niti.
Okay.
To kata wate ereto hospital ongadne gi stima. Mm-hmm. Transformer lupodo kudibedo timrana le utilized.
Alright.
Iwi njo mano number one.
Awinji.
Tapenji sub-county hospital should have backup. Une wabedi gi generator. Dungi,
mm-hmm.
As a standby.
Yes.
Unekwabedi gisola.
Yeah.
Pinyi yi unge kote.
Okay.
Unge psola, unge generator. Tell me. Kuna kanyo kos moshi mapita masara. Wa unge sola, pinyo yi.
Unge generator.
Wa unge generator.
Okay.
Bill be pokoche. But ne wasi unjeregi Dr. Mwabe, Dr. Pamela and others,
mm-hmm.
Wagara ambeno by tomorrow, by Friday, wadi chulo bill mar nyamaragano, mundo midi wakuma transform.
Abinjo
we have agreed.
Okay.
Ni kauta amore. Samuro pesa unge, maybe budget pesa team.
Mm.
We can help. Yo wakunya al inyore ni kech bill mar steamer.
Okay.
So we are fund driving. Nu wase ya pay bill.
Mm-hmm.
Already wase rwake nyingi jini. Wa unjiru nudi keto pesa di chel munda accountability obedi. To wacholo bill mar steamer no. So there's no problem. Kwa genyal chole by Friday, we'll pay it. Mundo mi transform and work more.
That's okay.
Yeah.
Keno Suga, wacho ni mosna honda bomasara, tiji mjumbe ber kendo hume winjore nyaka Siaya Koni. Koni opime managi super CS James Wandai, the intellectual masara tiyo maber. Jod bura mamoko nego team benchmarking. Mi pochi kipaka kanyo endo. Ote bura madonjo kaindi. Mosna mweshimiwa. Hukoni Makaro Liquid Migori County. Migori olokore Paul Weny. Nyaka wichi magisti magiweche mwonego bini bedo pinto jotelo neno kaka ikao an action manenore. Kevin Omondi, Mosna mweshimiwa. Hukoni jowa nyaka wugoko kau kura. George Benjawuru koduogo. Mosna governor mtarajiwa Omori giweche maiwache studio okwayo ni kiye to igoye mpaka gi honorable Nyamita jaudbura mauriri mondo une kaka unyalo konyo Migori okoni anitie miyo moro manyo cha jatero wango ne ot gigi mora mora mane ni iye kendo miyo to sani nindo ekoyo nyithindo be ok this school nikech gige gi mag school nyocho wang kaka wood Migori county kuye to nyalo chwalo ilwedo uchiwo namba
kaili ene area mane
ma George Benjawuru koduogo.
Koduogo.
Yes, koduogo.
Koro wanyalo miyo wanyingi mama no.
Mm.
Tukitudre gijoga, wanyingi mabati.
Okay.
Wanduwa mi mama no.
Nyalo bedo mabaya.
Yeah, wanyingi mabati makumage emergency wanyalo miye.
Okay.
Wanduwa mi wakonye. Mm-hmm. Then nithindo mane school gangi bookshop kacha. The wanyalo uregi kao gikumatindo.
Wanyalo
kao.
Okay.
Mbokonye thindo go.
George Benjawuru, azado kudugo toi. George Benjawuru oteno endo, mondo mi wane kaka mwishimiwa nyalo mulo wachuno endo. Zado kudugo toi. Okono mor kendo winjo Honorable Francis Masara okoni mano wadgi minago poch gi pak nyise ni kata kotiyo maber kamano to par dala kasembo kika we will gi jodala okoni par gi ane mano anyondi kendo wadu zado kuondgo toy penjna mheshimiwa okay penjo mabende chopo ka indi poch kipak ne mheshimiwa Kalaka Dem North wawinji kare erokamano namba simu no nabiriyo no nabiriyo auchiel abiriyo ariyo achiel abiriyo achiel kata no nabiriyo adek auchiel ariyo nono nono adek ochiko abich wakao penjo kokalo yor simu gi dakika abiriyo ma odong gieki mheshimiwa wach mar dhok ma samoro nyobet mopogore niendi thothne jodongo gin jogo ma igogo mbaka kendo isumo pachgi sama usumo paro gi jotelo gi jopiny bende nitiere jaduong' ma bende nyinge olak ahinya jaduong' Riogi Riogi ok ang'e tudruok mani kindu to nyewa neno ka is in the picture ahinya te weche mathoth matudore gi manyotimore chien kacha ka ang'o mani kindu gi jaduong'
Jaduong' Riogi Riogi is my friend and a leader na an ema nyaluonge piny uyi kendo joga ema yudhi ogule dalane kendo CCTV ni ofisa nyoe ni ofisa boardroom
okay
sama nya biro nyone go kongo bed code gi jodong suba 20 ne wadwa discuss issues moko ma affect sona koro nyo gine boardroom na jodong 20 ane manya luongo the meeting ma nyo gibiro ira gik manyo timore go gin quite unfortunate gik manyo timore go
yes
But I don't think you can hear you in your woyo. Can you know no police mo kill kacha? Upon a moment, you woyo kaku woyo cha, mondomino woog can you my youth?
Okay.
Eh, police and yoni kacha jatelo. Police moanya kakisum. Land off your paragangwen. Don't get a day intimidated you do. You will get a musumo.
Okay.
And then nga mangi yoni is sober. Onya lokir kudemo kokakadano. Tanto il remain my leader. Onge offense wadwa kawe wiche manyo wacho go. Habru rumu kode, maybe ingi reason. Ne.
Okay.
To my personal reason, haparo ni nubedo intimidated.
Nekichidebe
ni enkoda gishu doko bedi ufisa.
Okay.
Doko bedi ufisa by 7:45 nyo eni ufisa. Doko bedo.
Onge poro kitu kode.
Da onge.
Okay.
Kumaramora. It's my leader.
Okay.
Mkataka enkoda gi difference tane madok pain. And my leader.
Awinjo wachi.
Yes.
Wodrongo timo no miti marbunge la wananchi wacho ni let the governor come out and work for the people of Migori. Wach margoyo koko agoko. Agi blame games waye. En jatelo ma Migori owekelo donruok manono. Bill stima nyaka chulgi county government. Mayenga. Mato marwa. Mayenga.
Pito kwa songo.
Antie. Wach nyingi penj penjo mari, mato marwa, mayenga.
Hello.
Mato marwa.
Pero, kuma Eric Oyugi.
Eric, machigni.
No, kanya mkwa. Ugimara kungo wacho, mkula masara.
Okao mos.
Nakao.
Kono mbunge ni dao, kauti ni watu kuru wa ulu kode. Andika kuru gine jomo telo, gine magi dao. Angu watu kuru la dao machalana. It is not good.
Okay.
And number eyo, ada kune ni sanudu waro gavana. Oduke tempa maritin. It wangni is very high. Iye wang maloyo kata mana jomo telo ne. Ka ene muse nyuso ichi wang. Jomani bute higidi wang machalana. Kama adok nuska jomtazi.
Ero kama no Eric, Father Pito Juang Orono, wacho kaindini okwayo Honorable Masara. Niya nigite kumar kelukwe. Giwe njire gilos gidu tomondo mi gikonjo Migori. Giwe goyo kurgi. Nyalo bedo maber. Mato marwa.
Peter, kapo kwa lose the point. Kapo kwa lose the point.
Okay. Kawachia. Machig ni wadluo?
Mosna mwishimiwa PF.
Okao mos.
Mai uwe kuchinja sibu cheka wese ya mkago.
Machig ni uchie.
Penjo na kor konsan mara madungu mwishimewa. Uwasebe do gidi volution for the now magma 15 years. So aneno ka county wakachalo ka Migori purwa address mana wesi makia kunyo chope kia chielo kia uwot. Bejo tendwa, the dia notch higher wachaka address which mag industrialization.
Okay.
Mono jende wa bono wangye. Kaundi magnyaluchi uki nito gede ye. Mara reyo. Kane wachaku divusu nukaga ukoto badwa ni gavana.
Yes.
Nenti tije mo kumatinda tundero mane miyo grube makitalo mage mene kori youth kama chaka yue chiro gigi nao de kani mwishima bedu wa adrese gigi mwono me wadu oke unemployment rate pen ero kamano mwishinja sibuche kawa chemkago
ero kamano mwono wa mi thuli duok penjo kukawa tiyo kwenye kichwa dongi daki kariyo kende jojo yuwa wacho ni Honorable Masara odichigitiyo nejo penji kendo enige projects all over the constituency okoni waparo kode mbele pochigi park Morris Dianga wudu kamgundo Kori mos na nyakoro tuoma kori ni wan wangeyo kuma piny dhie lwenye ma ji oluoro. Okoni en kod jatuo Migori level 4 okoni ng'iyo yath obembe
namba ja piny
obeka yie to ijole ng'iyo yath
obembe oro ni namba
namba oketo kain
amiya dhi oro ne pesa mane mo miyo bedo gavana ng'iyo ka ng'iyo yath obembo ng'ano tan ironically ibro meda 2 minutes sado puny uwe about SHA SHA tiyo kama e dispensaries jok muthiedhi te onego thiedh nono to county government invoice national government
yes.
To national government oro ne facilities go pesa
okay.
Mamano sibido katimore kore yudo county government mayo national government ngato thiedhi mondik ne yath idhi invoice SHA ni yath gino mingani to ngani odhi onyiew yath kende ineno mano ngama sani ni level 4 sitoni enigi SHA manyiso ni county government obro invoice SHA ni ngani nu thiedhi to ngani onyiew yath ngowa kende.
Okay.
That's why ineno ka Ruto wacho ganu nigidhi hospital thiedhi nono tiwuog nono. Nikech national government chulo county government pesa kuthiedhi ji.
Okay.
SHA be chulo county government kagi invoice SHA.